Kulianza ya safari ya hamdula, tukaomba tufike inshallah. Binadamu anapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Ah, 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 mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ay 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 ay. Adadara ilayska ya nur kadushayda hudawi bay naftayde kalay sudur baby. Adadara ilayska ya nur kadushayda
madad qurad tilate mashallah.
Wanda baldegna ya inshallah. Binadamu na banga na Mungu na mua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Madad qurad tilate mashallah.
Wanda baldegna ya inshallah. Binadamu na banga na Mungu na mua. Dawada idate alhamdulillah.
Tulianza safari ya hamdulillah, tukaomba tufike inshallah. Binadamu anapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah tumefika mashallah. Ah, 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 mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tumefika mashallah.
Ujane moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita. Soji belikizo, ucheze na maringo. Upunguze ego, pia makasiriko. Ujane ni moshi tunapita. Ujane ni moshi tunapita. Soji pelikizo, ucheze na maringo. Upunguze ego, pia makasiriko.
Mashallah, binadamu anapanga